Ate minister kula kumsanga zebula muu tukiza ukongeru kusaba na Uganda bongere ukakasanga ba wangali ya mubulamu ufayo kubiendia nene isaya abwe kusaburo kendeza kumuendo kugendo desita sigwa nani communicable diseases zongira okulinya mu Uganda sachi nabibarubira ga niti bitundu wa satu mbisa kwa mbisa kuchikumi kubantua wafa mu Uganda bulimu waka wafa bilu wade vita sigwa heranga bilu mbili kulichikumi mchisela chino higa mbibuwa antiba na Uganda wafa nga wandiba deti wana bakutusa kufa dana atine akudwa wabiyo kutika katika la ministry bibula muateke ezeza nchi okumale banga dene ministry yibula mwema evavade somesaba na Uganda kuvide etera nduwa de ezeza sigwa ni uteba inzo kuzewala nebasaba wabirewe chikolebu haka sanga bana Uganda bagula matuga abwe okuli zedobo zirinu hili de okufa okwechibu watu kila okwa David Kitagenda magezi ono nga omu kuba nanyini ziwoteri byabadde agenda okubako byabadde ayingira emotoka ye ku katale bulamu ku luva e Kampala okudda emitiana wali kunaku lumukaaga ati nategezeza nti kivunaanyizibwa kuli munnayuganda okwakasanga akola ebyetaagisa okutangira endwadde nga zino kubanga zeewalika ye Dr. Frank Asimwe Rubabinda ngono ye sentebe owekibiina kigata so Uganda Medical Association ategeeza nti wasaanye okubeerawo kikolebwa kwakasanga abayizi ku masomero basomesa ebiyinza okukozesebwa ebitandikirwako okutaasa embeera ey'obulamu okwekyanjweta first aid.
Tufa abantu betaga muka training tusobola okutagetinga amasomero amasinzizo abantu nebafunamu okusomesebwa nti singa obeera omuntu nazirika womukolera ki olina omukyusa naava ku mugongo naye bakakusaizi alimu okucyokinga olina okukutiriza ebyemu kutenga empale NCP ebintu ebiri tayiti naye ngaekyo kigenda maaso walina okubeerawo emergency response numbers obakubira mu dakiika ttaano mu dakiika kumi nga batuuse and take over kubanga feba mwananchi bwomala okukola ngaebyo ebyo bye ngambye kati kiki bakittako awo bisobola okusobera okikola otya.